was still feeling the lonely way. No more cry, ni time ya kupozi. Don't you cry, ata kufuta machozi. No more cry, usi feeling the lonely, maybe ata kuita mupenzi.
Sitalia, sitalia, nina ninginia. Nipe nguvu, nijikaze kusali na kuomba. No more cry, mapenzi ya dhati msalabani ulinifia. Ili niwe uru, mama, baba, ndugu na dada kimbilio. Jemedari, si vizuri kusema kuwa ushajua shida zako. Tubu na kusali kisha mambo ya weshwari. Kalivali uli win, pia nasi tuta win. Kusali kwa kweli, kutubu kwa kweli. Na upendo ya kweli, na maombi ya kweli. Na wokovu ya kweli, kama Paulo na Sila waliomba kwa imani.
No more cry, ni time ya kupozi. Don't you cry, ata kufuta machozi. No more cry, usi feeling lonely we. No more cry, ni time ya kupozi. Don't you cry, ata kufuta machozi. No more cry, usi feeling lonely baby. Ata kuita mupenzi.
Don't you cry, ni time ya kupozi. Sifu mola, autabaki nyuma. Ye ndo king, ne kings of kings ya. Alini save from the devil. No maana, namsifu Yesu. Every day, I thank you, oh Lord, for giving me this beautiful day, Lord. Sina dhambi, nikechurembio luoka. Siwezi cry, yuko na mimi. Wendo wangu na wangu milele. Wokovu wangu, imefanya niwe juu. Hata sata na wezi nifikia. Now my haters never see me down, man. He said all, rubbing us peace, so Mungu peke, this is from heaven. The way you struggled in your garden.
No more cry, ni time ya kupozi. Don't you cry, ata kufuta machozi. No more cry, usi feeling lonely we. No more cry, ni time ya kupozi. Don't you cry, ata kufuta machozi. No more cry, usi feeling lonely maybe. Ata kuita mupenzi.
For so long, asene no kwa itandori. Owa donjo kwa Yesu weftani. Inyakiwa, inangoma moni wariko. So gikpini, body gallery. Hey, come to him, kadevo wakubambi. After which, ata kueka fine. Only if, umezitubu dhambi. Hey, come to him, kadevo wakubambi. After which, ata kueka fine. Only if, umezitubu dhambi. So ata kuweka fine.
No more cry, ni time ya kupozi. Don't you cry, ata kufuta machozi. No more cry, usi feeling lonely we. No more cry, ni time ya kupozi. Don't you cry, ata kufuta machozi. No more cry, usi feeling lonely maybe. Ata kuita mupenzi. No more cry, ni time ya kupozi. Don't you cry, ata kufuta machozi. No more cry, usi feeling lonely we. Ni time ya kupozi. Don't you cry, ata kufuta machozi. No more cry, usi feeling lonely maybe. Ata kuita mupenzi.
Yeah, Jesus over this one. Vicky, Mashmack, Richie Blazing, True Disciples on this again.